Swayze.
So change to be.
Hmm?
Yeah, when we don't change. Hey, is that in your zone, right?
Yo.
Sialila. Sialila, sialila, di mana kala siangku? Sialila, di mana kala siangku beka? Sialila, sialila. Yes, I'm the first one.
Yo, wala, ke le bon.
Ya le zot kripsa kshana lo ngihla.
Yo.
Ay,
ay, ay. Yeah.
theirs says I'm just going to do something. I start this baby to go and work the servants. Because this is, you know, says God's room to go. This is Nigeria and is here. And then, and if you're in a community, maybe you call me. This is a girl and I'm a family. And I'm getting one in a
month.
Yeah, true.
They do invent in front of us.
Not like. You call me before channel. They got care a month ago. Just in this is
yeah.
So when a soul is better, when a soul is something is better.
Can you guys start with this small thing so I can see? I just need to think slightly, you know, tell you exactly what you need to do.
Okay.
Just do that for me. I just need to think, exactly for the painting, you know.
Umhlaba uye wavunga.
Aqhile amanzi esifukameni. Azame umhlaba wachuma.
Wajika nombala wabomvu
le imbali yethu yive.
Esikwaziyo.
Oku ukukhawula kwethu.
Esikwaziyo kwajika kwaliqhalo.
La ngawe. Oku kuphuma ethongweni.
Iyintoni?
Oku kuphuma ethongweni camagusha.
Iyintoni?
La ngawo umgquba amazwi tyala ngawo.
Iyintoni intsingiselo yoku?
Hlohla le mbewu etyeni.
Wadumba umbuzo yintoni?
La mazwi watywine etyeni.
Olu luqalekiso.
Ukuze isizukulwana sethu singalahleki.
Olu luqalekiso olu.
Lo ngumzila wokhokho.
Umhlaba uye wavunga.
Kli uthetha namndila ndimile no.
Ewe,
ndidi. That's why ndifuna sidlale.
umhlaba uye wavunga
aqhukile amanzi esifubameni
wajika
umhlaba wachuma
wajika nombala wabomvu
le yiyo imali yethu yive
osikwazi
olu lukhawulo lwethu luthobele
esikwazi
oku kuphuma ethongweni camagusha
iintoni
la ngawomgquba amanzi tyala ngawo
hlohla
le mbewu etyeni la mazi watyine etyeni ukuze isizukulwana sethu singeyini ndithi lo ngumzila wokhokho lo ngumzila wokhokho
umhlaba uye wavunga
aqhukile amanzi esifukameni azana umhlaba wachuma
wajika nombala wabo
yiyo imali yethu
sikwaziyo
oku lukhawulo lwethu luthobele
sikwaziyo
oku kuphuma ethongweni
iintoni iintoni intsingiselo yoku umhlaba uye wavunga
aqhukile amanzi esifukameni
wajika
nomhlaba wachuma
wajika nombala wabomvu
le imbali yethu yive
esikwaziyo
olu lukhawulo lwethu luthobele
esikwaziyo kwajika
oku kuphuma ethongweni
iintoni iintoni
la ngawomgquba amanzi tyala ngawo hlohla le mbewu etyeni
iintoni intsingiselo yoku
la mazwi watyine etyeni
waduma
ukuze isizukulwana sethu singalahleki
wadumba umbuzo wentliziyo
lo umzila ngowokhokho
luqalekiso olukhulu umhlaba uye wavunga
aqhukile amanzi aqhukile amanzi asezukameni
wajika nombala wabomvu
le mbali yethu
esikwaziyo
olu lukhawulo lwethu luthobele
esikwaziyo kwajika kwalukhawu
kuphuma ethongweni camagusha
iintoni iintoni
la ngawomgquba tyala ngawo
iintoni intsingiselo yoku
hlohla le mbewu etyeni
wadumba umbuzo entliziyweni
la mazwi tyala etyeni
olu luqalekiso olukhulu
ukuze isizukulwana sethu singeyeni
olu luqalekiso
olu lubizo
luqalekiso olukhulu umhlaba uye wavunga wajika nombala wabomvu esikwaziyo
olu lukhawulo lwethu luthobele
esikwaziyo kwajika kwalikhawu
oku kuphuma ethongweni camagusha
iintoni iintoni intsingiselo yoku
ngawomgquba
iintoni intsingiselo yoku
hlohla etyeni imbewu
wadumba umbuzo entliziyweni
la mazwi watyine etyeni
olu luqalekiso
ukuze isizukulwana sethu singeyeni
olu luqalekiso olukhulu
lo ngumzila wokhokho bethu
olu luqalekiso olukhulu
can I hear the text again? I just say it.
Umhlaba uye wavunga.
Aqhukile amanzi. Azana umhlaba. Aqhukile amanzi esifukameni. Azana umhlaba wachuma.
Wajika nombala wabomvu.
Le imbali yethu yive.
Esikwaziyo wajika kwaliqala.
Lukhawulo lwethu luthobele.
Iintoni?
kuphuma ethongweni chama
ngusha intsindiselo yoku
la ngawumgquba tshala ngawo
wadumba umbuzo
ihlosa lembewu etsheni
oluluqalekiso
la ngama la magama watshwine etsheni
oluluqalekiso
ukuze isizukulwana sethu singalahleki
oluluqalekiso
lo ngumzila wokhoko bethu.
The other one with the same person. What song is that?
Ingoma ebusolo but kuphi iHamlet. Yes, as a start of
the year. Yeah, but the other one. I know my song. Yeah. No, it's okay. I'm a mouse of team, eh?
Amanzi kundenza umhlolokazi ndide uyikhabe ndifuna ukuzilela ndivathezeni yam nantsi but ndiwabeka ngendlela andiwabeki ngane-order
lapho
okuxeka kwakho kunditheza amanzi kundiqwabaza iimpambo zobulali nomode kundenza umhlolokazi womfi osaphilayo ndide uyikhabe ndifuna ukuzilela ndivathe ezimnyama ndinabise ikhuku ndiyinqwanqwade ngoxolo inzalwa yam ululeka ndiyazikela unqwebeni lwenyembezi ubuligorha zikhululu ubungumqobi zisindisi ndela kufa lam ndiyantyile ndidlulise engcikile ndilangazelela iziyalo zakho.
Part of the journey before you feel attacked. Mm-hmm. That is the last one. When I use the text, but what is in the space? So. When I learned it, this one bomber. But type of feeling that we're in the same space, but we're not in the same space. I see you, but I don't see you. Yeah, understand? So we work with you.
So uaweba ngawengoma ndila and then ikhona i-text yona. Uaweba la mazwi umgqibo ufunela ngawengoma and then ikhona i-text apho ugqabile aye kwispace sakhe nabe kwispace sakhe
sam.
Okay. So zithu le sikwenzele wena i-chunki esecaleni le inengoma.
Le ndithi ke
mna. Can I have the text then for the.
Yeah, pardon. Mandisive isikhalo sebhokhwe nephondo sikhalo.
Ungandishiyi apha.
Kanti phela amandla.
Wena uyazazi ezabo.
Namadolo etyavazele.
Mandilive elakho lisithi thoba ixhala.
Mandilive iphondo nebhokhwe zikhalo.
Umoya wakhe ithi cwaka ndicingile.
Ndibuye naye sikhokhelane.
Maliphendule elizwi lakho njengesebe emthini. Okay.
Mandisive isikhalo nebhokhwe sikhalo.
Endikulo asilo lakho.
Xa ndiphela manje.
Ndisezantsi.
Mandisive isikhalo sephondo nebhokhwe sikhalo.
Endikulo asilo lakho.
Xa ndiphela amandla. Amadolo etyabazela
ndehlisa ezantsi
andifikelwa bubumnyama
jika
mandilive iphondo likhala
buyele ekhaya imisipha ingofu.
Can you rather say and deliver?
And deliver iphondo lebhokhwe
ekhaya.
Yeah, and deliver.
Yes.
Qala phezulu. Okay.
Yeah.
Okay.
And deliver iphondo lebhokhwe likhala.
Endikulo asilo lakho.
Xa ndiphela amandla namadolo etyavazela.
Bhekisa ezantsi.
Xa ndifikelwa bubumnyama.
Jika.
Andiliva iphondo lebhokhwe likhala.
Buyele ekhaya imisipha ingomi.
Inkathalo yakho mayibethise intliziyo yam ezintlungwini nasebubini.
Hambele ntla zixabile.
Ndizohamba naye.
Phethuka.
Ndoya apho andisa khona.
Okungaphakathi akungangawe.
Moya wam. Ithixo wakha.
Asikho kwakho kuyinqaba yakho.
Umoya wamathambo ulapha.
Ndithi hamba.
Khathazeka. Singisa ekhaya.
Can you start with the minutes? Some saying and leave the children with the color. Can you say start with umoya wamathambo?
Yes.
Okay. Just start with that one. Sure. So, what I wanted to do is so if we are here in the summer, that is there, yeah? And then let's say if I come in and then I knock, yeah? And then when a bit you want to open for me, yeah? When it be you don't want.
Mm-hmm.
Yeah, mm-hmm. So with each word that you say, yeah, man, that is.
And
And then me, I stop.
Mm-hmm.
And then I continue. And then I say, Moya wam, ititwaka. And then I return. You understand? And then he speaks. But I continue knocking and then saying with this text that says, Fulan to him.
Okay. Now since I was an engine, you clean up.
Yeah, you're mad. So, when you come here, when you come here, as a umzani, you say, when you're like, when you come here, I can't do anything.
Ah,
you don't have to talk.
Okay.
Yeah, you say.
Moya wam, iti tuak.
Tifulelini ndithunyiwe nqandi tathi mqandi uzawufika nqandi tathi
so
ujika speaks to mna speaks to upesi
yeah
jika
okay masambeke. No, it's out of it.
Yeah, my finger to be.
Moya wam, iti tuaka.
Tifulelin, ditunyim.
Jika.
A deliver iphondo lebhokhwe likhala.
Kushushubezani nomlambo.
Endikulo asilona.
Moyawa,
iti tuaka.
Begi sezantsi.
Ubanifuni, itshoni.
Xa ndiphela amandla namadolo etyavazela.
Ubanifuni, itshoni, ndawutshisa lo mlambo. Vuleleni.
Xa ndifikelwa bubumnyama, mandilive iphondo lebhokhwe likhala.
Fulani.
Uyele ekhaya imisipha ingomi.
Ubanifuni, itshoni.
Andiliva iphondo lebhokhwe likhala.
Ndawutshisa lo mlambo. Ubanifuni, itshoni.
Hambela entla, zixabile.
Moya wam, iti tuaka.
Bawa?
Petuka.
Bawa?
Petuka.
Umoya wamathambo ulapha.
Ukungaphakathi akungakawe.
Inkathalo yakho mayibethise inhliziyo
yakho.
Yeah, yeah, yeah.
Also, what there's a sense of reaching things there, and then Dabi finds a way of doing that. But I'm not sure how. So yeah, and then he finds a way of
aye.
Okay.
Yeah, you understand? So it speaks to
umoya wamathambo ulapha.
But we need to, so you need to take it from me as an eye.
As they're born, everyone. So when I do that, when I
yeah, man.
But now to be
yeah,
because I can't see you, ne?
Yeah.
So you need whatever is gonna go. If you need any sound.
Okay.
And mhlambe it's a three-way thing. Kaye. So ingasinqandi sobaba ingexeshele. So wena unqandwa sis ushuwa kanti mabuye nawe.
Yeah, Tifuleleni.
Andiliva iphondo lebhokhwe likhala.
Shushikulo asilolako.
Shushubezanda umlambo.
Andiphela
manje. Sokwazi ukungena.
Bekisa ezantsi. Ndolo
etyavazela. Andiliva iphondo.
Tifuleleni.
Ka.
Nibona ubani funi? Zawutshisa nomlambo. Takutshisa nomlambo.
Uyele ekhaya imisipha ingomi. Sikabile. Petuka.
So I can't see, ne? Mm. But my impulse is saying when I move back, let's see what happens if you guys move forward. Okay. I don't know.
Petuka. Okay.
Moya wam yithixwaka.
Yabona mani mfundo? Dawutshisa ngomlambo.
Kandiphela amandla.
Fulani.
Uyele ekhaya imisipha ingomi. Hambele ezantsi.
Yithixwaka. Umoya wamathambo ulapha.
Yazi nakwenzakala ndikhabe imviko nje.
Umoya wamathambo ulapha.
Tifuleleni.
Inkathalo yakho. Inkathalo yakho mayibethise intliziyo yam.
Okungaphakathi akungakawe.
Ezintlungwini nasebubini.
Asiko kwakho uyinqaba yabo.
Ndizohamba naye.
Hamba.
Ndoya apho andisakhona.
Gabhele esandleni kuphole unxele.
Okay. So when you're there, babes, what I'll do as soon as I reach, because I can't go. So as soon as I figure out, and then I'll go to sort of like your smell takes me to where you've been. Yeah, you understand? So
now
you know as much as ufuna mandingena, but uyayazi ingozi yongena kwami. So we can't really connect. Ufana lanto kuthiwa xa ubona umamlambo sowuphinde uphile.
Yes, so
it's that type of vibe that the moment I'm in Falamana, I'm going to be
And so the moment the figure, you said, right, happy place now, you can go in your thinking. So you said, then I'll find something here. Yeah, I said, and then I'll go back. When I go back, then you go back.
Okay, now, Bambos.
Yeah.
Most of the time, I can tell you Bambos.
Okay.
So that.
Yeah.
Because I don't want you in my
soul. So, can see the but someone been tapping here.
Yeah.
Someone been.
Okay.
So.
Andiliva iphondo nebhokhwe ezikhala.
Hambele nhla sicabile.
Uzakulama. Yima.
Phethuka.
Moya wam.
Phethuka.
Yithi twaka.
Ukungaphakathi akungangani.
Inkathalo yakho mayibethise inhliziyo yam ezintlungwini nasebubini.
Wakho uyinqaba yabo.
Doya apho andisakhona.
I think go.
I think somehow the something off. The moment you see it, there need to be a sound of as a bangle of chicken drum.
No, but I want can Caesar for her to move out. But did I look up here? If I make the sound, the only way I can make the sound is when I arrive. We impulse the arco.
Yes.
Yeah, you understand? Mm-hmm. And then by that time, the funeral papers, I'll be saying pie.
Oh.
Yeah, you understand? Or else if I make the sound here, and then we're going to move out, then we're in the same city.
Okay.
Yeah, you understand?
Okay.
So can get it. Yeah, so the moment to Caesar, she must nah.
Asiko kwakho uyinqaba yakho.
Inhliziyo yakho mayibethi in you.
Thatha inantsi yakho.
Inkathalo yakho mayibethise inhliziyo yakho.
Hamba.
Ezintlungwini nasebubini.
Ah, I know you, Jim. Zayifa.
Uzakolama yima.
Hambela enhla.
Ukungaphakathi sowulapho okungaphakathi akungangawe
andiphela manje
asiko kwakho
inkathalo yakho bayibethise inhliziyo yakho moya
wamba hamba gabele sandle uphole
uzakolapha yima
hlohleza ungahlele ekhaya
Can you do it? Mandilive iphondo nebhokhwe ezikhala.
Ichithe.
Ndibuye naye sikhokhelane.
Can try from the beginning? Yeah. In the same thing? Always. Me and Clan, you did the sense that
they
did. Ah, yes, I can't get is looking.
Divulilin, detonio.
Chica, chica.
When zeni shul shulom lang, difunung kena.
Anti pela man.
Endi kulo asilo lako.
Madongo ya vazel.
Fulan.
Anti figelo abugumia.
Bisisanti.
Fulani.
Anti liva ipondo nebo kwezikala.
Anfun. Yabona mani mfuni? Sawuchisa umlamo.
Moya wam yithi cwaka.
Yabona mani mfuni? Sawuchisa unyana umlamo. Vuleleni mani.
Hima. Hima sokolama.
Hey.
Moya wam athabo umlamo.
Hey, kana
yele khaya.
Vule mani. Fani mani. Yabona mani mfuni?
Yithi cwaka.
Hambela enhla zingashile.
Moya wam
tithunyiwe.
Yithi cwaka.
Ithuka.
And leave I pond on a book with can.
Pituka.
And
leave
I pond on a book with can. Uza
Asiko kwa kukuwa. Hamba.
Ingatalo yako. Ma imbeti se inkliziyo yamu. Ezi nklunguini na sebu bini.
Chikuwe kapele sanji.
Dada, tizo wamba nai.
Gabela esandini.
Dada.
Ine.
Doya apo anti kombe kona.
Shoseza ako, ngashele kaya.
Boya wama, iti tuka.
Shosa, eza ako, ngashele kaya.
Boya wama, iti tuka.
Nipetu uwe, aliganga uwe.
Uza kolama hima!
Uyele mfa. Dite, chi.
Kadiniva ipondo nebhokwe
zikhala.
Ithethi ithethi. Kadiniva ipondo nebhokwe zikhala.
Ah! Dithekuni ipondo nebhokwe zikhala.
Endvulo asilona.
Isakho lapha.
Anifuni? Awuchisa unyelo mlamba.
Uyele
kha. Isakho lapha. Ima!
Phethuka.
What does it have to wear this?
Well,
oh.
That is why the former man with the lamat.
Okay, so when get there, maybe there's a pile of stones. Yes, and so when I arrive, I pick up one and I can smell
it. Oh, Pagati.
When I see this one, Tati. Does that? And I go.
Okay,
yes, I see. Mm-hmm. It's not a bit too much.
I can't do much. You? It hasn't done my work. And he ends up something that Bumba Yoga. I can do that.
They are kind of, but the funa is the upper AC.
I can say
but
I can say
but
I
kube sisithuko but andifuni silahleke sisithuko
but ingabi zotshisa omnye hloniphe izalwathi ngumzimba
same somehow unye andazi noba ndingathi ndiqhele kakhulu okanye what but bese sasithuko nazo
asikho ingxaki uba into uzawuyenza ithinthini asikho esinye isithuko uzawuyenza inye asikho esinye and because of kulo level isimenze sowuyirhasi sabambeke
asibe siyenza but sibe nayo i-alternative kwenza ntoba
yeah what could be the alternative that's what I'm asking to me.
Mhlawumbi ayikukho ayikhona nasegameni but ikwifeeling
othini unyoka
uzakuyibeka
unyoka nyopha
azunyepha
unyepha kuthini
unyepha xa isinyenye sinyephile
I'm not going to be able to do it. Yebo ndiyalazi ngani ukho makhulele unyoka.
Ngisikake.
Unyophi uyanyopha ngoku ukwenzani ba. But and kwinzekanga ba ibekusendwe.
Hayi kunyetha phi?
Ha?
Masihlale kunye.
Okay. Wo.
Ndivuleleni ndithunyiwe ndithe ndivuleleni ndithunyiwe wenzeni ishushu lomlambo ndifuna ukungena Ndakushisa lo mlambo.
Qandikela amandla. Namadolo etyavazela.
Fulani man, isentunyiwe.
Ekhaya imisipha ingomi.
Andiliva iphone nebhokwe ezikhala.
Andifuni.
Enhla zigabile.
Ndakushisa lo mlambo fulani apha.
Andiliva iphondo nebhokwe ezikhala.
Uyele ekhaya imisipha ingomi.
Amathambo. Umoya wamathambo ulapha.
Phethuka.
Andiliva iphondo nebhokhwe ezikhala.
Okungaphakathi kungangawe.
Umoya wamathambo
ulapha
asiko
yima uzakholama
yabo hamba apha
yima
ungaphakathi
amoya wami
yitwa
asiko kwakho kuyinqaba yabo tata
doya apho andisakhona
tata ungaphakathi asiko kwakho
tata wama yithi cwaka
kuyinqaba yayo
tata
hamba
andiliva iphondo nebhokhwe
ezikhala esandleni kuphola inxeba
andiliva yima
hohle zakho unxashele ekhaya
andiliva iphondo nebhokhwe
ezikhala andingangawe eli
thawutshisa unyana mlamva kutheniyeleka sho kutheniyeleka ufulana hamba man
githe
kutheniyeleka
yithi
ufulana kutheniyeleka
zikhithe
ufuni thawutshisa unyana mlamva
hamba
ke ufulana hamba man
uzakolama yima
tshisa unyana mlamva yas
alingangawe
kuninkondi
ulama yima
liphethule alingangawe
deliver ngokwesikhathi
yithe kuwe jika
oya wami
Jika Petuk
Moya wam Ichi to
Come Alright, let's write it down Uvile la nyeta vi, te nyele ega Nyeleka
ke. Yebo ngifunde emindaba.
He? Nyeleka ngikambe. Le
asikhathe kwabani.
What do we call that?
Wenzani ubaba? Singakange siye na dipu nje.
Asithini bamingozi?
Hm?
Asithini?
Uno topa komla. Ne.
Hm?
Ida. Unya ngene ngoku phakathi komla.
Ah.
Because iyafana ngathi siyaxoxa. Ali. Ngikile.
Ngikile bawo.
Ngikile bawo. Asekho bawo.
Unya ngithathe o. Neno mtano yangena phakathi kwabo.
Can you find the text to mention the name Kanyan?
Okay.
In so in your chica, like if you say Lupao chica, Lupao Muyawam or whatever, so we find space.
Okay, and the mouth which is Gaban.
Ah, no, not necessarily. Don't listen, I don't let it be. Come here, Concoscas, go. Jane?
do you need us to translate this one as well? Yes? Okay. Or maybe Zin can help us. Can you translate for us for Jane? So we'll finish at 12, right? Instead of 1. The wives of Inkosi Zethu. What are their names?
Abiza Zethu.
Amakhosi. No wins. Anyone goes as a wins. I'm trying to do that. And then that's where you can get your name based. So that it holds. Significant meaning.
I put it around here.
thing. K-R. I don't know, Mamma. I saw the man, Mamma, who was one in the I did no more. Why you dancing a pretty condition yet?
I have about to talk to the president. Jane? So it's.
With a bad boom lamb, or any pass boom lamb.
How do you, sorry Jane, can I bother you? How do you Google if I want to find a king's wife? Do I write it like that? And clearly, I've known to what to do.
Ah, cut the train.
can you do me a favor? We need to take all those things and put them part of the room, all the small props.
Small props as in
the room? No, don't know. We leave the table and the chairs.
Okay.
Yeah.
And my pet?
Yes, my pet. Yes, because I was a cleaner of my day.